from platinum to promotion.
Scorpio nilikateli yoka vwanda shike iwe madola.
Oko nyoko, je mwangu furiama, yamechunya kanyama.
PG Van X, na dope killer king ingomba ya banyiki. Wanna be?
Shire, nge na ulinga moshiri. Shire, mama shire, haya. Shire, nge na ulinga moshiri. Yeni koma nimetika mbangwe ni
shiri.
Tanda muke vila mutu koko
shiri.
Tanda muka ninga ushila kwe
shire. Nishi unabange shiri.
Tanda kutuka na chise mikoko
shiri.
Fulumu na habaringi heti reti shiri ya kulimanyina. Everything other people blessings. Such a thing kalunga achikana. Misemi shobe waringe nga hona. Noti kulikanga bie shape like mwana. Shiri keshinge kunwa walaka hako. Sarcastic girango chikawa itavi sako. You shall never bear false witness. Speak the truth to contradict the lie. All day so time. Wakonga godly. Give me the command. Don't lay them astray.
Wani kia.
Shire, mama shire, shire, gena ulinga moshire. Yeni koma nimetika mbangwe ni
shire.
Tanda muke vila mutu koko
shire.
Tanda muka ringa ushila kwe
shire. Nishi unabange shire.
Tanda kutuka na chise mikoko
shire.
Umu ikarunga wa mchivare
shire.
Yachinge walaka hakwe
Ivo kuacha kulota yove, ivo abiseke vya kutulo. Tunava shupunge za mzondova. Remember the Sabbath day kipiti holy. But muli achana litemo kufyuti unai. Ngwabo you should don't commit a doubt dali. 24 kali wemba na mbango ya nyadali. You shall never make it my idols. But if you set up mbate tukupange majoksi. When there is no other god before him. Kanda kukaba ngiza shimbi java mozilemu. Second god kalunga noko na iso. Vekatwa kuwa mwona kulimika na basevo. Never you use originary ya kalunga. Move you my visa wamo nongobe vivya kuhenga. Chishila kutaking a bad covenant. Chizataka anangolo muli wanika mufoti. Therefore you shouldn't be coveting. Ni shoti kupana luizo na chuma cha mkweno bebuwa. Ale junior the lion ya kamoise. Ngewa kemoise. Vatale ngele kataya unu wakanyi weno. Aba metwalele kumwele uko. Ukano ukweno.
Chiri joe. Kena ulinga moshiri. Yeni koma nimetika mbangwe ni
shiri.
Tanda muke vila mutu koko
shiri.
Tanda muka ringa ushila kwe
shiri. Nishi unabange shiri.
Tanda kutuka na chise mikoko
shiri.
Umu ikarunga wa mchivare
shiri.
Kechinge walaka hakwe
shiri. Nishi unabange shiri.
Kedira sonje. Namata Rovan, namata Eugene. na mata owe ni kayombo heyo furwe ni chiyombo ando ni ngonde ando ni chishala yangule kwa mangemulia heyo hilari kanyambi na mata devijo na mata kabudula kumikosho
wanu wapia na patoni kuchavuma vebia chipoya ayo kamfoti chipoya iyo solo chinyambwatu maboy badex ayangu presa yo tikesta foster chimbala isiyu solini mumu wanu mutizo maboy kama zione kifutano hashtag sidali
mu yo boy mtizo
yo sanex like kajo
chire nishi unabange shiri
na sax pack mutitu Be blanks and try Sony.
If I miss the game, I could do a loyal.
Zam ain't face. Stream, download, and share.